Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
A grateful heart in a strong heart. A grateful heart is a strong heart. Moto uliojaa, moyo uliojaa shukrani ni moyo ulio na nguvu. Moyo uliojaa shukrani ni moyo ulio na nguvu. Moyo wenye manunguniko ni moyo ulio dhaifu. Jipime, jipime siku ambazo unanungunika. How heavy you are. Uweze hata kumove. Kwa sababu huoni cha kukufurahisha. Huoni cha kushukuru. A grateful heart is always a strong heart. Na ili mtu aishike nchi ya ahadi, ili mtu aingie nchi ya ahadi, he is not supposed to be so much anointed. Aliambiwa hivi, uwe na moyo mkuu. Uwe hodari, be strong. Be strong. And you cannot be strong if your heart is full of sadness. Moyo unayohesabu hasara tu peke yake. Moyo unayohesabu tu ambaye hajatimia peke yake. Moyo ambao unahesabu tu ambacho umekosa. Moyo unaoangalia makosa tu. Moyo unaoangalia madhaifu ya wengine tu. Moyo usioangalia anything good out of. Sikiliza, mpenzi asiyejua kushukuru anaboa kuishi naye. Anachosha kuishi naye. Mpenzi asiyetambua strength zako anachosha kuishi naye. Anachosha. Anachosha. Wanasema hivi, go where you are celebrated. Sio kila mtu aliyetoka nje ya ndoa alitoka kwa sababu tabia yake ilikuwa ni uni. No, ndani mwake hakuwahi kutambulikana kama ni mwema. Huyu dada hakuwahi kujulikana kama ni mzuri. Hamna aliyemsifia kama ni mzuri ndani ya nyumba yake. Huyu brother hakuwahi kuambiwa asante na mke wake. Ila kuna mtu mmoja alimfanyia tu tendo dogo, akamwambia wow, thank you. Mwingine kuna mtu mmoja alipita tu Huyu dada alipita tu mahali mume wake hajawahi kuona umbile lake, hajawahi kumwambia mke wangu ni mzuri, lakini akapita mahali akatokea brother mmoja akamwambia dada, I don't know kama wanajua how beautiful you are. I don't know. This is how it is with God. Tunapoona kila siku hajatenda hiki, hajafanya hiki, hajanipa ada ya watoto, hajafanya hiki, na hujawahi kuona umbile lake, hujawahi kuona uzuri wake, hujawahi kuona nguvu ya mkono wake, hujawahi kurecognize amani yake. Si wewe ambaye hujalazwa kuanzia Januari mpaka Agosti, hujawahi kuona afya yake inafananaje. Si wewe ambaye hujagusa ajali yoyote, na kila mwezi watu wanaandikisha ajali. Ila umekazi ya kusema tu sijala vizuri leo. Una kazi ya kusema tu kodi sijalipa. Una kazi ya kusema tu kuna kitu hakijakaa sawa. Angalau unapokuamkia asubuhi pa kusema naenda kwenye duka langu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu. Maana kuna wenzako kama wewe paka saa hizi wana maswali, hawajui watoto wao watawasomesha na nini. Wamezaa watoto watatu na mwanaume amewatelekeza, hawajui watafanya nini. Ila wewe uko na umri wa miaka 25 23, portfolio zako zinaeleweka. Unaweza ukaingia hapa na hapa, watu wakakuamini, ukachukua hela hapo ukapeleka hapa, watu wakakuelewa, watu wanaweza kukuachia 500 yao na wasiulize maswali yoyote, kwa sababu wanajua wewe unacho kitu, unacho kitu. Ila moyo wako haujawahi kuwa na raha. Kila saa una maswali, kila saa una huzuni. Utaachika, utaachwa. God will go where he is celebrated.
mtoto wangu ana changamoto. Dada, angalau umezaa. Hiyo ni ishara ya kukwambia unaweza ukapata kingine. Si useme asante Yesu tu kwanza. Kuna mwenzako anasema hivi, hata ningepata basi wa kuzugia. Huyo huyo unayemwona wewe ana changamoto, ningempata huyo. Siri ya ongezeko, siri ya kupata ni maombi. Siri ya kupata ni nini? Lakini siri ya ongezeko ni shukrani. Siri ya kupata ni nini? Lakini siri ya ongezeko shukrani. Kwenye Biblia, kwenye Zaburi, I believe ni Zaburi ya ngapi ile? Anasema let the people praise thee, let the people praise thee Lord, and let the earth bring forth its increase. Let the people praise thee and let the people praise thee and let the earth bring forth. Anasema watu wako wakusifu na dunia itoe maongeo yake. As we praise, nchi hii imevumbua kitu ambacho nafikiri nchi nyingine hamna, kinaitwa chawa. Hivi mnajua machawa, kuwa chawa imegeuka kuwa karia. Maana yake watu wanakula, wanakunywa, wanaweza kujenga mpaka nyumba. Unajua kwa kazi gani? Sio uchawa. Kwa kazi ya kusifia mtu. Hamjui, hajui madhaifu yake. Yaani chawa amechagua kuangalia mema ya yule bosi tu. Mabaya mtakaa nayo nyinyi. Ila mimi ninachojua huyu bosi amepoa. Anakusifia mpaka unaingia mfukoni, unatoa hela. Niwahi kukutana na siku moja na Mwijaku. He's a very good brother of mine. Nilikutana naye siku moja. Unajua Mwijaku amesoma Mzumbe na mke wangu. So he kind of called me shemeji. So nilikutana naye siku moja. Anambia, ndio mara ya kwanza tumekutana, sijawahi kumuona, hajawahi, hana namba yangu, anijui, simjui. Nimetoka tu ofisi za Klaus pale, nilikuwa na appointment na mkurugenzi wao, nimetoka nimemaliza. Mchungaji Zomeli papo, mchungaji, nimekutafuta sana, we mtu wa maana kabisa. Na mtaani wako watu wananiambia sifai, mimi ni mpumbavu, sina akili, mjinga kabisa. But I got one guy who is celebrating me. Ananiambia hivi, wewe mtu wa maana kabisa. Mimi namuonaga tu kwenye mitandao. Sijawahi kukutana naye. Mimi najiwaga labda nafanya maigizo. Siku hiyo akanikuta mimi, akaanza kunishambulia na sifa. You see, akaanza kunishambulia na nini? Kiasi kwamba sasa hivi anajua mchungaji hawezi kuniacha hivi hivi mimi. Najua Pastor Tony ni mtu wa maana sana. Ah, Pastor Tony, najua hawezi kuniacha hivi hivi. Si. Era niliotoka nyao nyumbani, nilikuwa nina bajeti zangu nyingine. But kwa maneno yake yalivyo mengi ya sifa na shukrani na kunielezea mimi nilivyo bora, nilivyo wa maana, nikajikuta nimeingia mfukoni. Nikampa chochote nilichokuwa nacho na wala sikuhesabu. Fikiri umwambie Mungu ubora wake. Kwa Mungu sisi sio machawa. Wema wake ni wa kweli. Nguvu zake ni za kweli. Sifa yake ni ya kweli. Uwezo wake ni wa kweli. Haleluya. Fikiri how many things Mungu amengekuwa amefanya kwenye maisha yetu kama tunge take pause na kuchagua kutokuangalia lolote ambalo halijafanyika na kuanza kurecall. Sikiliza, hata kama huoni amekufanyia lolote bado, recall matendo yake yalivyo ya ajabu. Alafu imagine, huwa mimi mwenzenu na imagine hivi, kabla sijapokea chochote kutoka kwake, nikiwa bado nina maswali, nikiwa bado najiuliza Mungu anafanya, anataka kufanya nini hapa, nikiwa bado sijui nitafanyaje, naanza kusema hivi, imagine najiandaa kumuomba, ana uwezo wa kugawanya bahari. Yani ukiifuata njia yake, hata kama itaishia baharini usiogope, pale pale kwenye bahari atatengeneza nyingine. Ukifuata njia yake, ukiongozana naye mkono kwa mkono, hata ukiukuta ukuta mbele usipate pressure, anapasuaga kuta.
Yes.
The man I'm about to pray to. The man I'm about to pray to. He can shake walls.
Yes.
He can break prisons.
Yes.
The man I'm about to pray to. Alikuwaga na watu wake. Wakaingizwa kwenye tundu la simba. He sent an angel. Na shuhuda mmoja anatuambia aliyewahi kuona wokovu wake. Anasema uishi milele mfalme, kwa kuwa nilikuwa sina hatia mbele zako. Mungu wangu alituma malaika wake akayashika makano ya simba. The man I'm about to pray to, he can stop the mouth of any lion. Sembuse midomo ya wajinga wajinga. Imagine what you consider, what you think about before you pray. Before you cry, before you ask what he has not done, have you ever considered about the man you are about to pray to? Have you ever considered how powerful he is? Kwake yeye kilicho kinyonge, anasema na uwezo wa kukiinua na kukikirisha na wakuu. The man I'm about to pray to. Aliwahi kuaminiwa na mfungwa. Yuko gerezani. Mfungwa hana msaada wote kule, nchi sio ya kwao. Hana lawyer. Ila anasema hivi. Anamwambia mnyweshaji ukitoka unitaji. The Bible says Bwana alikuwa pamoja na Yusuf. Ukiingia naye gerezani huwa na uhakika mnaishia ikulu. Yes. Nategemea sana gerezani umeingia na nani? Kuna wanaoingia na kesi na mawakili. Na kuna wanaoingia na Bwana. Amen. Nategemea sana kwenye hilo deni huko na nani? Kwa hiyo kuingia gerezani sio tatizo. Kuingia kwenye changamoto sio tatizo.
Yes.
Ila umeingia na nani? Kwa sababu nakuhakikishia utatoka kwa heshima.
Amen.
Kama umeingia na yeye utatoka kwa heshima. Hili ni neno langu la baraka kwako kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwenye changamoto yoyote uliopo.
Yes.
Kama uko pamoja naye.
Yes.
Nasema utatoka kwa heshima.
Amen.
Kule nje sijawasikia, nasema utatoka kwa heshima.
Amen.
Mwanandoa ambaye ndani ya moyo wake amejifunza na amejizoeza kumshukuru Mungu, atajifunza pia kushukuru watu wengine ikiwemo mwenzi wake. Mwanandoa ambaye amezoea kuona mapungufu ya Mungu. Sasa kama mtu anaona mapungufu ya Mungu, mimi mtu atashindwa kuyaona? Many people with the sad faces is because their hearts are not grateful. Not grateful. Ungrateful heart is a weak heart. Moyo usio na shukrani ni moyo dhaifu. Ni moyo dhaifu na ni moyo unaonunulika, hauaminiki. Moyo usio na shukrani ni moyo dhaifu. Ni moyo unaonunulika na hauaminiki. Unajuaje mke wako au mume wako atakusaliti? Hana shukrani. Hana shukrani. Asiye na shukrani hajaridhika. Asiye na shukrani alicho nacho hakimtoshi. Siku zote jicho lake litakuwa likitazama ambacho hana. Na nikwambie, asiyeridhika sio mtu ambaye hana vya kumtosha. No. Asiyeridhika, tafsiri nyepesi, ni mtu ambaye hajakizingatia alicho nacho. Akili yake, moyo wake unatizama nje. Ndio watu walio na Mungu wao, lakini kila macho yao yanatizama watu wa Mungu mwingine na kudhania watu wa Mungu mwingine ni bora kuliko wao. then tunawaangalia watu wa Mungu mwingine na kusema watu wa Mungu mwingine wamefanikiwa, ila sisi Mungu wetu atatufanikisha. Do you know how painful it is? Ni kuulize swali, unajisikiaje wewe kama mzazi mtoto wako wa darasa la sita anaporudi nyumbani, ametoka kwenda kucheza kwa ndugu yao, alafu anarudi nyumbani kwako anakuambia hivi, mama, yani kwa kina Jeni wakipika wanapika hivi, pika hivi, nyanya zinakuwa hivi, mboga zinakuwa 12, sahani pale mezani zote ziko hivi, sijui meza inakaaga hivi, kuko hivi, kuko hivi. Hajawahi kujiuliza. Alafu kwa kina Jeni vyumba viko sita, kwa kina Jeni kuna swimming pool nje, kwa kina Jeni kuna hiki. Hayo unaweza kumweka teke moja. Kaambia kakae kwa kina Jeni. You know why? Because ndani ya moyo wako kama mzazi, moyo wako unasema hivi, kaka jinga akajui mimi nafanahangaika kiasi gani. Fact ya kwamba tumepata tu vyumba viwili na sebule, kaandikiwa kashukuru Mungu. Kwa sababu hata hapa nimepambana sana, nimejinyima mengi. Bwana asifiwe sana. Hani kuulize swali dadangu na baba yangu. Wangapi hivi karibuni mmenunua nguo mpya? Good. Wangapi Christmas iliyopita walivaa nguo mpya? Wangapi watoto wao walivaa nguo mpya? So there is a time we don't even care what we wear anymore, but we care for our children. Alafu nikufikirishe tena jambo nyingine. Unakumbuka zamani mama yako mlipokuwa kama watatu na wanne watano pale nyumbani mkipewa vitu, alafu kaanza ninyefanya mbwa kidogo mimi ngakumjoko kidogo mwenye mbwa, mama anafanyaje? Mama yangu mimi yuko pale, alikuwa na tabia anakusogelea na kusogelea, afu nasikia kitu fulani hapa kimekudondokea, alafu anambia lete na hicho jinga wewe, alafu anapewa yeye aliyeshukuru. Biblia inasema hivi, yule aliyenacho ataongezewa. Tafsiri yake ni nini? Si kwamba anacho physically, anazungumzia aliyenacho pale, anazungumzia ufahamu, anazungumzia state of heart. Ndio maana anasema hivi, yeye asiyenacho hata kile alichonacho atanyang'anywa. Anejiona hana kila wakati, hata kila alichonacho Mungu atamnyang'anya. Sema, Baba, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Wewe nikupe story kidogo. I had a friend. My friend alikuwaga kwenye madeni kipindi fulani. Mungu akamsaidia kwa wema wa Mungu, akatoka kwenye madeni. Akamaliza madeni yake. Lakini hata baada ya madeni kuisha, akawa si mtu mwenye raha. Hana furaha, hana tabasamu. Yaani ni kuforce kila kitu, una force kutaka acheke, una force a smile, una yani anatafuta, anaona kila saa yani okay, ametoka kwenye madeni lakini anasema hivi, nataka niwe na biashara nyingine, nataka niongeze mtaji wangu, nataka nifanye hivi. Yani kila saa anaona kama anataka kuongeza kitu fulani, anaona kama kuna hela haitoshi, anaona kama kuna kitu hakitoshi. You know what happened, my brothers and sisters? Saa ya kulipa kodi ya nyumba yake ikafika, watumishi wa Mungu akajikuta nakopa tena. Moyo unaojiona kila saa hauna, ni moyo unayenyang'anywa hata vile ambavyo unavyo. Sema, Baba, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Sasa naomba you do me a favor. Andika leo kwenye karatasi vitu saba ambavyo kwa hivyo unamshukuru Mungu. Umezoea kuandika maombi. Huduma nyingi watu wanaandika maombi. Mimi leo nataka uandike vitu saba ambavyo namshukuru navyo Mungu. Seven things that you give God thanks for. Seven things. Those are the mega seven things that you thank God for. Ukiwa nakumbuka jingine, kuna ingine juzikati. Bwana alikutenda wema. Amekunusuru na mabaya. Kakumbuka. Add it. Mugiti singe kuwa Yesu, hezi ngukua ushaenda polisi wewe. Mwandika. Nisaidia Mungu. Mimi. Clinton, andika. Mimi nikuwa kibaka, Mungu menisaidia. Meniokoa. Andika. Pombe nisumbui tena siku hizi, Mungu mimi. Andika. Usizuge. Geokiri nako ambia usizuge. Tumabuka mbaya tuwa Mungu. Mungu mimi. Mimi unavyo niona hapa. Nimekuja hivi nivyo. Na kuna mwingine ambaye akili zake ni pungufu kidogo. Ameandika. Maombi yangu ni haya. Baba naomba kazi. Acha kwa. Nimekuambia andika vitu saba ambavyo kwa hivyo. Namshukuru Mungu. Basi kuna mmoja kaandika hapo. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya pumzi nimepumua. Namshukuru Mungu kwa ajili ya chakula ninachokula. Tunafahamu hivyo ni vitu muhimu na incentives za msingi. But you, there are those critical things that you know. If it was not God. Kwa maneno yako. Mpeleke Mungu maneno ya shukrani. Ukiona unapungukiwa maneno, rudi, soma moja, peleka mbele za Mungu. Nakushukuru, umenisaidia. Sijaibika, sijapitia mabaya. Umenisaidia, umenitetea. Mwezi umekuwa mwepesi Mungu. I don't know umeishaishaje, lakini Mungu umenisaidia. Umenisaidia, umenivusha. Nimerudi kwako kusema asante. Nimekuja kusema asante. Ninakushukuru Baba. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Nimetambua moyo usio na shukrani ni moyo ulio dhaifu. Ni moyo ulio choka. Ni moyo usio na nguvu. Baba ninakushukuru. Moyo usio na shukrani ni moyo usio na furaha. Shili barato boke ya mantele kabayo diabaste neme. Shaliba roto kobele da Steva Kanto. Ninakushukuru Mungu kwa kila ulotusaidia. Sante, kama huduma tunakushukuru. Tunakushukuru. Umetupa kufanya makongamano mengi mwaka huu kuliko mwaka mwingine wowote. Wakati wengine walikuwa wakiogopa mvua na majira mabaya, ulitupa ujasiri wa kwenda katikati ya mvua na kuhubiri neno lako. Ulihubiriwa Yesu na watu wakaokoka. Tukawaonyesha walimwengu picha nyingine. Asante Yesu, katika umri wetu mdogo ulitupa ujasiri wa kulihubiri neno lako mpaka Zanzibar. Watu wakaokolewa. Tumeandika historia kwenye kizazi chetu ambazo hazikuandikwa huko nyuma na wengi walio wazee wetu. Baba asante kwa kutuheshimisha. Asante kwa kutupa heshima. Tumekuja kama huduma, tumekuja kama mtu mmoja mmoja. Tunakushukuru Jehova. Asante kwa kutuinua. Asante kwa kutuheshimisha. Tumeona Mungu ukizitafuta huduma Tanzania hii. We are the most joyful people. We are the most happiest people. Thank you Jesus for the joy in the house. Thank you Jesus for the happiness in the house. Thank you Jesus for the laughter. Asante kwa familia mpya ulizotupa. Familia ya watu wako wanaotupenda. Familia ya watu wako wanaotujali. Asante kwa kutupa marafiki wapya. Asante kwa kutupa watu wenye hofu yako karibu na sisi. Asante kwa kutusaidia. Some of us tumekuwa sober. Huu ni mwezi wa nane sasa. The whole year hatujaonja kileo chochote. Umetusaidia. Umetuepushia mabalaa. Umetuepushia mabaya. Umetusamehe dhambi zetu. Umetuokoa. Tuko watu tulianza mwaka huu hatujaokoka. Lakini Yesu umetusaidia, umetuokoa. Yesu umetusaidia, umetuokoa. Tunaiona afya njema kwenye miili yetu. Asante Baba. Baadhi yetu tuliandikiwa kufa mapema sana. Lakini ona Bwana afya ilivyo njema. Nimekuinulia mikono yangu ya shukrani. Ninakushukuru e Bwana. Pazie Mungu sauti yako ya shukrani. Pazie Mungu sauti yako ya asante. Baadhi yetu tumeingia maeneo ambayo wengine hawawezi kutoka. Kuna maeneo wengine hawajatoka mpaka leo. lakini sisi tumeingia na tumetoka salama. Kuna wengine tuliingia paka ICU, lakini leo hii tumetoka tuko salama, tunapumua, tuko hai. Asante Jehova. Mimi niliyeitwa nimekufa, waliyesema hata nanyuka tena, waliyesema kwisha habari yake, niko hapa, niko hapa, niko hapa kama ushahidi wao ya kwamba Yesu bado naokoa, ya kwamba hujamaliza kazi na mimi. Thank you Lord. Sante kwa kuilinda kazi yako, hata adui alipokusudia mabaya, Baba ulitusaidia, ulitushika kwa mkono wako, ukatuvusha, ukatuvusha, ukatuvusha. Hata adui zetu na watesi wetu na wenyewe hawaelewi kinachotupa tuendelea mbele ni kitu gani, lakini sisi tunajua ni neema yako, sisi tunajua ni upendeleo wako, sisi tunajua ni kibali chako. Kuomba kunatupa vitu, lakini kushukuru kunatupa kuongezeka. Sichukulie kawaida kabisa. Ukiweza kutaja in detail, taja tu. Kuna mambo ya aibu ilikuwa yanifike, lakini Mungu amenisitiri. Kama Daudi anavyosema, utanisitiri katika banda lako. Na kushukuru. Na kushukuru. Nimesitiriwa na wewe. Ah. Nimesitiriwa na wewe. Nimesitiriwa na wewe. Nimesitiriwa na wewe. Umenisitiri. Umenisitiri Bwana. Umenisaidia Bwana. Wema wako umekuwa mkubwa sana kwangu. Kwa haya ulionitendea, sina mashaka na robo ya mwaka iliyosalia. Najua nitamaliza mwaka huu kwa ushindi. Najua nitamaliza mwaka huu kwa heshima. Kwa haya ulionitendea, sina mashaka na vile ninavyoanza mwezi huu. Vocalize your thanks. Simshukuru kwa mawazo, vocalize it. Mention it. Vocalize it. Jijengee hiyo desturi. Ondoa ustaafu mbele za Mungu. Asinge kusaidia ungekuwa ombaomba kama wengine tu. Vocalize it. This is not the time to be a director of your company. This is not the time to be a boss in your office. This is the time to be a man who is thanking God. Huu ni wakati wa kuwa yule mtu aliyerudi kusema asante. Alisaidiwa. Hajaibika, amesaidiwa. I'm not here as a director. I'm not here as a pastor. I'm just a mere man that you had mercy on him. Ni mtu wa kawaida tu uliyemsaidia. Naiangalia nyumba ninayokaa, chakula ninachokula, gari ninayoendesha, maeneo ninayoenda, watu ninaokutana nao. Nikijiangalia maisha yangu, sioni lolote lililochangia ila ni wema wako. Huu ni wema wako. Huu ni wema wako. Huu ni wema wako. Yale wengine wanayotumia nguvu nyingi kujitangaza paka kujiaibisha, wewe Mungu unaniinua tu kwa kawaida. Wewe unanisaidia tu kwa kawaida. Milango ambayo wengine wanatumia hadi rushwa ya ngono kuonga, Mungu mimi umenifungulia kirahisi tu. Umenifungulia kirahisi tu. Access ambazo wengine wanapambana kuzipata usiku na mchana, wanatoa rushwa, wewe umenipa mimi kirahisi tu. Watoto ambao wengine paka wahangaike mahospitalini kuwapata, Baba mimi umenipa kirahisi tu. umenipa kirahisi tu, umenipa kirahisi tu. Anayeshukuru apoteze muda, anayeshukuru anatengeneza nafasi nyingine. Hallelujah. 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 Amen. Okay. Now tufanye jambo moja. Ashes, naomba wote huko mbele. Ashes. Ashes, naomba tusimame hapa. Thank you. So this is what we're going to do. We are going to praise God. Tutaenda kumwimbia Mungu. Sawa? Sawa? Wimbo wa shukrani. Na hello. Nisikilize mimi huku kwanza. Asha zutawangalia baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu amenipa nafasi ya kumingle with a lot of great men and great businessmen. Watu wazima sana, wengine ni age mate ya babangu kabisa. Now siku moja toa mfano kwa hekima tu. Moja ya kati ya watu wafanyabiashara wakubwa hapa mjini ambao Mungu amenipa neema ya kuwa karibu nao, I take them as fathers and mentors, kwa heshima ambayo wamenikaribisha kwenye maisha yao. Siku moja mmoja alikuwa ana birthday yake. Neni, nikamwambia mke wangu, nakumbuka na Dr. Alpha. Nikamwambia nataka, nasikia kumpa zawadi huyu mzee. Mbeo katikati ya vijana wadogo na partners wa biashara zake aliyoye kukaa naye karibu, hawajawahi kumpa. Sasa mimi nimemuona kwangu, amekuwa very good mentor. Amekuwa ni mtu ambaye
so close, so dear to me. Yani, he's a very busy man. Watu wengine wote wataenda nyumbani kwake na ofisini kwake kwa appointment, lakini if I call him or text, he will never stop answering my text. Maybe he's asleep. Kwa sababu nakaaga naye wakati mwingine naona simu nyingi za watu wengine zinaita. Na kwa sababu tunakuwa tuko kwenye meeting, anaweza asipokee. Juzi tu mfano, juzi alikuwa yuko nje ya nchi, nikawa nampigia simu kumwelezea feedback fulani hivi. Akaniambia, yes Tony, vipi? Kaniambia, sorry baba, tumekupigia. Anasema hivi, kuanzia asubuhi nimeamka, hamna mtu yoyote ambaye nimepokea simu yake isipokuwa wewe tu. Nyenyewe kwa sababu ya heshima, niko kwenye meeting. I've been having series of meetings. Anasema hapa nina missed call za ndugu zangu, za wafanyakazi wangu, za CEO wangu, za nini. But I've just received your call because of heshima. What's up? Nikamwambia, nikamwambia, hiyo sasa mwambie fulani, fulani atafanya fulani, fulani, fulani. Imeisha. Anything else? Kambia, no sir. Only that. Kambia, okay. Bye, have a good day. I'll call you after the meeting. Baada ya meeting, akanipigia. Anasema, okay, now we can have a chat. We normally have conversation kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 1 asubuhi, or saa 10 usiku mpaka saa 1, because that's the only time he can have time. Because he's a very, very busy man. So because of the closeness and the relationship among many old men that we have, siku moja, on his birthday, nikasema, I will do something. So by surprise, kwa nimemwambia, I asked his driver, which is a recent car that he would love to drive. Ni gari gani ambayo moyoni mwake ametamani angeipata angefurahi. Driver wake akaniambia, yani wewe jamaa kweli una Mungu. Because jana tu ametoka kunionyesha gari ambayo anaitaka. Lakini mchungaji ni gharama, nikamwambia no, just shoot me. Akanionyesha, nikamwambia how much, akanitajia bei pale. Kaambia, mke wangu, we need to buy this old man this car. He's not a pastor, I told you, he's just a businessman. Just a this regular old man who is very, very honorable in this nation. So we went and we bought that beautiful car. And then akiwa jui, it was morning. Tulinunua sasa. Baada ya gari kununuliwa, mimi nikawa nimemwacha dereva wake afuatilie ailete tulipokuwa tumekaa, kwa sababu we had a breakfast meeting in that morning. So by surprise, tunatoka nje, dereva wake akawa naye amefika. Dereva wake akaniletea funguo. Kaniambia, Tony, vipi? Kaniambia, mzee, I have just come to give you this gift as a token of my appreciation. Sio mara zote ninaweza nikawa karibu na wewe, lakini kuna vitu ambavyo tumefanya na wewe kubwa, tumeaccomplish, ambavyo sikuwahi kuwaza kama maishani mwangu ningekuja kuaccomplish vitu kama hivi. So nimekuja kusema asante. Alisimama yule mzee kama dakika 15 haongei lolote. Naomba nikukumbushe, ni tajiri sana. Sikumpa kwa sababu anahitaji. You need to know that. Na hatutoi kwa sababu kuna shida, tunatoa kwa sababu tuna ufunuo. Kutoa kwa sababu kuna shida ni msaada. But giving with a revelation is divine. So I gave it to him. Baada ya kumpa, alinyamaza kama dakika 10 hivi au 15. Machozi akawa anamtoka. Akasema hivi, nimefanya kazi na vijana wengi. Nimewekeza kwao millions and billions of dollars. I've given people life. Lakini wewe, hatuna hata miaka mitatu ya kufahamiana. But you have blessed me with this. Hakuna mtu amewahi kunipa hiki ulichonipa. Mimi watu wamezoea kuja kuchukua tu kutoka kwangu. Lakini hakuna mtu aliyewahi kunipa hiki. Akanambia sasa, nafikiri kuna chochote tumefanya mimi na wewe bado? Hatujafanya chochote. Now I will show you how my heart is. I mean, I just did it because I wanted to honor you, sir, and whatever. Sikuwa moyoni mwangu ninawaza kitu chochote. Chochote. Sikuwa natarajia chochote kutoka kwake. Amefika nyumbani kwake, tukaachana. Usiku akanipigia tena. Akaanza kurudia maneno yale yale. Asubuhi kesho yake akanipigia tena. Akarudia maneno yale yale. A week later akanichukua. Akanipeleka mahali. Akaniambia hapa I planned to do business with some people. Tulitaka tuwekeze mahoteli na vitu vingine. I don't know why, but I think you can do it. Wakaondoka. A week later, akanichukua tena tukaenda Zanzibar. Tulikuwa na Brian huyo. It took me, na Dr. Alpha alikuwepo. It took me to his unfinished projects ambazo ni kama villas, kama apartments hivi. Asa hizi ni kwanza nianza kuzijenga nikiwa na miaka, asa anasema nianza kuzijenga 20 years ago, eh? 20 years ago. Lakini nikaa nime seize, sijarudi tena hapa. Sasa nimeshakuwa mzee, nguvu zangu zimekuwa ni chache, lakini ninavyokuwa na wewe una akili. I think you can run this, right? Okay. Find a lawyer, write up some things and then see how much percent I can get and then you can do another thing. Siku moja tukiwa tumekaa na assistant wake akaniambia hivi, Pastor, tell me the secret. What have you given to this man? Nami amna. I said, no, you're lying. Hakuna mahali atakaa na kiongozi yoyote wa nchi hii asikutaje. Ninasikia kushare na wewe kitu hiki.
Yes.
Ndani kuonyeshe kwamba Mungu yupo katikati yetu.
Yes.
Hakuna mahali zikatajwa sifa za Mungu akaja kuchukua mtu mwingine.
Yes.
Biblia inasema kwanza yeye uketi katikati ya sifa za watu wake. So this is a sign that God is here. Na kama yupo mgonjwa yote katikati yetu ajue, hauwezi ukawepo uwepo wa Mungu hapa katoka kama alivyoingia.
Yes.
Say louder, God is here.
God is here.
Hallelujah.
Amen.
Niseme wakati huu, kama kuna mtu yote amekuja katikati yetu na hajampa Yesu maisha yake, atakuwa tu amekuja kucheza muziki na kuondoka. Anachotafuta Mungu ni kukaa katikati yetu ili shukrani zetu kwake ziwe za uhalali. Shukrani ya kwanza Mungu anayopokea ni moyo wa mwanadamu ambao umemshukuru kwa kazi ya msalaba. Kupokea wokovu ni kusema Mungu asante kwa kazi ya msalaba. Watu wataenda kuzimu si kwa sababu wametenda tu dhambi, wataenda kuzimu kwa sababu wameignore kazi ya msalaba, wameidharau kazi ya msalaba. Kama upo katikati yetu na hujampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, naomba nikupe nafasi hii. Tunapokushangilia sisi wote tuliokoka hapa mbele na Mungu alitusaidia na mpaka sasa tuko naye, usijiulize maswali,
nitawezaje dhambi? Nitashindaje dhambi?
Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu,
Bwana Yesu,
nimekuja kwako.
Nimekuja kwako.
Sikuja kwa mtu.
Sikuja kwa mtu.
Unanijua vizuri.
Unanijua vizuri
kuliko mtu yoyote.
Kuliko mtu yoyote.
Leo hii.
Leo hii
ninapokea neema.
Ninapokea neema
uliyoitoa.
Uliyoitoa
ya watu kuokoka.
Ya watu kuokoka.
Sijui sana.
Sijui sana.
Sielewi sana.
Sielewi sana.
Ila ninachojua.
Ila ninachojua
wewe unanijua sana.
Wewe unanijua sana.
Ninakupokea wewe Yesu.
Ninakupokea wewe Yesu.
Uwe Bwana.
Uwe Bwana.
Na mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo.
Na mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo.
Neema yako ikanitunze.
Neema yako ikanitunze.
Ninaamini ya kuwa.
Ninaamini ya kuwa.
Ulikufa msalabani.
Ulikufa msalabani.
Ninaamini ya kuwa.
Ninaamini ya kuwa.
Ulifufuka.
Ulifufuka.
Na ile roho iliyokufufua.
Na ile roho iliyokufufua.
Inakaa ndani ya watu wako.
Inakaa ndani ya watu wako.
Ikiwauisha.
Ikiwauisha.
Unijaze na mimi roho wako.
Unijaze na mimi roho wako.
Ukanisaidie.
Ukanisaidie.
Dhambi isiwe na nguvu juu yangu tena.
Dhambi isiwe na nguvu juu yangu tena.
Dhambi haitakuwa na nguvu juu yangu tena.
Dhambi haitakuwa na nguvu juu yangu tena.
Mimi ni candidate wa mbinguni.
Mimi ni candidate wa mbinguni.
Na si candidate wa moto wa milele.
Na si candidate wa moto wa milele.
Asante kwa uzima wako.
Asante kwa uzima wako.
Asante kwa baraka yako.
Asante kwa baraka yako.
Asante kwa kuniokoa.
Asante kwa kuniokoa.
Amen.
Amen.
Baba, ninakushukuru kwa neema yako kuu sana ambayo imeiachia juu ya watoto wako. Asante kwa neema ya wokovu. Asante kwa kuwaokoa. Hawa hawatabaki kama walivyo. Asante kwa kuwaponya. Asante kwa kuwatakasa. Asante kwa kuwafungua. Neema yako ikawatunze. Neema yako ikawahifadhi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwatunze kwa neema yako. Uwatunze katika pendo lako. Asipotee hata mmoja. Katika jina la Yesu. Waweke muhuri wa Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yao. Akiwaelekeza na kuwakumbusha na kuwasaidia kuishi maisha matakatifu. Asipotee hata mmoja. Kwa jina la Yesu. Amen. Ukishapokea maombi kama haya, uko na ushuhuda? Njoo kaka.
Shalom kanisa.
Shalom.
Pastor, I love you.
I love you more.
I love you so much.
Thank you, son. Thank you.
Nawapenda pia kanisa. Na shuhuda mbili. Moja, kuhusiana na ugonjwa ambao ulinipata hapa katikati mwezi wa sita. Siku ambayo baba ulikuja Dodoma kwa ajili ya mkesha. Ndio muda huo mimi nilikuwa naumwa. Na ushuhuda, na shuhuda mbili, ushuhuda mwingine ni ushuhuda ambao nimefanya mimi kwenye familia yangu na kika hapa. Baba, nilikuwa naumwa kifua. Kifua kilikuwa kinanisumbua sana. Kipindi hicho nilikuwa namuguza mdogo wangu ambaye alipigwa risasi. Kipindi ana alikuwa anachunga ng'ombe, wakagombana na Suma JKT wakampiga risasi. Sasa wakati namuguza yeye na mimi nikaugua kifua TB. Nikaendelea kumuguza, nikamaliza tarehe 14 mwezi wa 6, nikaenda kupima nikajulikana na ule ugonjwa. Wakati maombi yanaendelea hapa, nika personalize, nikasema ameniambia nimeze miezi miwili vidonge. Baada ya hapo nikapime tena. Nikasema this time nikienda nitaenda kupokea taarifa ambayo mimi mwenyewe nitakuwa shocked. Kiukweli nikaenda kwenda kupima mara ya pili, nikapeleka
miezi miwili kuisha.
Kabla ya miezi miwili kuisha.
Kwa maana yake niliamua kuunganisha na maombi. Hapo kamaambia Mungu nikienda nipate jibu ambayo mimi mwenyewe nitakuwa shocked.
Yes. Nikaenda. Nikamuomba yule dada, nikamwambia samani dada, muda wangu kupima bado. Ila naomba makohozi yangu haya hapa, nenda kapime. Alafu utaniletea majibu. Akasema Dokta, sizani kama atakubali ila acha tu nipeleke mimi mwenyewe kwa kuwa mimi si ndo napeleka majibu atatoa yeye. Kambia sawa. Akapeleka. Siku ya kwanza, siku ya pili yule mama akanipigia simu akaniambia, "Mdogo wangu mbona kama sielewi? Mbona kama naona kama hamna? Una muda gani sasa?" Ni siku 12 kuanzia dozi. Siku 12. Nikamwambia hapana, itabidi turudie tena. Nikaenda kurudia kupima. Mara hiyo daktari ndo alienda kunipa majibu, sio yule mama tena amenipigia simu. Ni daktari ndo ameenda kunipa majibu akaniambia, "Bana, naona kama ugonjwa hamna." Nikamwambia, haiwezekani. Kwa sababu ni juzi tu, haiwezekani. Akasema hamna. Nikamwambia, "Hebu angalia reaction, maana lazima tukipima kitakuwa na reaction, hebu angalia." Akasema hamna. Nikamwambia, "Basi niache vidonge." Akasema hapana. Hiyo hapana, nikasema hivi vidonge nitakuwa navyo ila sitameza.
Yes. Mwambie jina lako kwa Yesu.
Kwa Yesu.
Na TB zinaondoka.
Na TB zinaondoka.
Shangilie Yesu.
Amen.
Shuda wa pili ka.
Before niende wa pili, naomba kitu niwashukuru watu hawa wawili. Justa Osborne. Na Evelyn Pendo all the way from Qatar. Wao walikuwa wananisaidia sana kwenye huu muda wakati tunaingia kwenye prayer. Wale watu wameomba sana kwa ajili yangu na wamenisaidia kufanya sign and token. Ushuhuda wangu wa pili, baada ya mdogo wangu kupigwa risasi, tulipoteza pesa nyingi sana pastor. Ile ni karibia miezi 4 tunamuuguza. Ni kitu cha ajabu mtu kupigwa risasi kapona yupo nyumbani alafu baadaye wanakuja kusema mshipa umekatika. Wakati mtu alishapona karibia wiki 2 zote yuko nyumbani. Wakati tunaendelea kumuuguza tulitumia hela nyingi sana. Ziada alisimama pia pale kumuombea yule mdogo wangu mpaka akapona. Alisimama sana pale. Namshukuru pia. Baada ya hapo tuliuza ng'ombe, pastor. Tuliuza zile pesa kana kwamba kuna sehemu tunaenda kuziweka. Kesho tena tunauza mahali tunaenda kuziweka. Kesho tena tunauza. Pasta, ni wakati baada ya kurudi na mdogo wangu sasa kashapona, siku ambayo kulikuwa na mkesha Dodoma ndo siku ambayo tulirudi nyumbani, nikawa naunganisha yale maombi na maombi yangu haya ya nyumbani. Nikawa naenda kwenye zizi la ng'ombe na kumsemesha. Kuna ng'ombe mmoja nimemchagua, nikawa namsemesha, nikamwambia, "Kiukweli huu mwezi hautaisha. Wewe hautakuwa mpweke. Mtakuwa wawili, watatu, wanne na mtajaa ili zizi."
Yes. Yes, oyo. See. Kutoka kwenye mafundisho. Ametoka kwenye mkesha. Akaenda direct zizini. Napomwambia muende dukani kwenu mkazungumze. Jana kwa nakupa kwa kongamano la festivals nimesema vitu vina spirit nyuma yake. So when you talk you communicate with the spirit behind the thing. Nini katokea brother?
Baada ya hapo kaka yangu alikuwa na kila siku alikuwa anakuja kunitoa zizini bana, muda sio zizini saizi maana kwa ni saa 8 saa 9 saa 10 anakuja kunitoa, nenda kwa sababu naumwa kifua sky huko. Nikamwambia, nikamtolea receipt ya vitu nilivyoviorozesha ambavyo na wish kuvifanya. Nikamtolea, nikamsomea asubuhi yake hiyo, nikamsomea. Akaniambia, "Nahisi kama tumekupoteza kwenye hii familia." Nikamwambia, "Brother, God will shock you. Simu ya dada yangu ndio iliyoita. Baada yake anafuata mimi, ndio iliyoita. Mtu ambaye hawajuani, hawajai kuongea. Hawajai kumit sehemu. Ila yeye yule mtu anajuana na brother wangu. Alitafuta namba ya dada yangu, akampigia akamwambia, "Aje, naomba uje, kuna ng'ombe ziko hapa, hazinanishinda nguvu. Njoo uziswage niende nazo." Brother nikasi baada ya tu akule, yeye ndo alienda kuwaswaga wale ng'ombe. Kawafikisha. Sasa nikamwambia, "Brother, Umeona kitu alichofanya Mungu? Akasema, mimi siamini. Ila kwa kuwa imetokea, Mungu wako anatenda.
Kwanza mbarikiwe sana. Ngombe ziko Dodoma?
Nope, Kilosa Morogoro.
Kilosa, nitakuja kunywa maziwa.
Asante baba. Asante.
Nakuja Kilosa, Mungu akubariki sana.
Maria Goretti Customers.
Umeona huyu brother alivyoshuhudia? Hivi ndivyo unatakiwa ushuhudiwe wewe kutoka Mbagala. Straight to the point. Wewe sasa kutoka Kizuiani. Mbona tujaribisha hapa? Tuambie dada Yesu amefanyaje.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Mimi napenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya huduma hii ya Pastor Tony. Mwaka jana kuna changamoto ambayo nilipata ikanifanya nikafungwa. Nilihukumiwa kifungo cha miaka 4 gerezani nikiwa mjamzito. Kabla ya hukumu nilimtext pastor kwenye Instagram. Nikawa nimemuelezea, akaniambia tu Maria usijali, Mungu atakufanyia wepesi. Nikasema sawa. Sasa by the time ananiambia hivyo ndo hukumu imekaribia. Siku ya hukumu wakili wangu wakutokea kwenye hukumu. Nikasema tu Mungu, mimi naamini maneno pastor aloniambia kwamba utanisaidia. But hukumu ikatoka, nikahukumiwa kufungwa miaka 4 jela. Nikaenda gerezani. Kwenda gerezani kuna baadhi ya watu ambao wako Mbeya wakajitolea kunisaidia. Wakanikatia rufaa, nikakaa gerezani miezi 3. Nikatoka gerezani nikiwa na mimba ya miezi 9, kasoro wiki moja kujifungua. Namshukuru sana Mungu, nimetoka niko huru.
Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti,
yes,
sitaogopa mabaya.
Yes.
Kwa maana wewe uko pamoja nami. Ukiwa pamoja na Mungu, hakuachi ukazikiwa shimoni.
Amen.
Eneo lolote ambalo watu wamekuwekea mtego ili ukae hapo, katika jina la Yesu.
Yes.
Mbingu inakata rufaa yake.
Amen.
Unatoka huko kwa jina la Yesu.
Amen.
Utakuwa huru milele kwa jina la Yesu.
Amen.
Sasa hivi nafanya shughuli gani dadamu?
Hapana, sasa hivi bado sijapata. Nafanya tu online business.
Online business.
Nauza mafuta.
Mungu atakuinua.
Amina.
Aliyekutoa gerezani.
Amina.
Atakuinua juu.
Amen.
Barikiwa sana.
Amina. Pastor Samani, nimekuja na mtoto wangu, nilikuwa naomba umwekee tamko.
Mlete. Ah.
Shalom.
Shalom nyingi sana.
Nimekuja kumshukuru Mungu katika madhabahu hii. Ilikuwa mwezi wa 4. Kuna dada alikuja hapa hawezi kutembea. Nikatoa sadaka. Nilikuwa ninasumbuliwa na tatizo la kutokwa na damu kwa miaka 12. Baba alinena maneno, kaniambia kila kilichopotea kitarejea. And ni tatizo lililonitesa sana. Sikuweza kufanya vizuri katika masomo yangu, lakini na ufahamu uwezo Mungu alionipatia darasani. Baba alivyonena, siku hiyo kipindi ananena, aliniambia kila kilichopotea kitarejeshwa. Moja ya kitu ambacho nilikuwa nakiamini, elimu yote nitakayoipata, sitakiwa kufanya kazi ngazi za chini ni juu. Baada ya siku moja, nilikutana na mtu nisiyemjua. Siwezi kuongea sana na protect reputation yake. Akaniambia, nilikutana na mtu akamwambia huyu ni daktari. Akaniambia daktari, nimeambiwa ni daktari, njoo nikupe kazi. Mambo mengine yaliendelea. Nilifanya interview na watoto wa wakubwa, walikuwa na connection, walikuwa wanajiamini, nilifanya sign token. Namshukuru Mungu nimepata kazi. Nimepata kazi nzuri. Kile nilichokuwa nakitaka, nilishawahi kumwomba Mungu baba, nipate kazi nzuri. Kazi niliyokuwa naitaka, mahali nilipokuwa napataka, ninapata kazi. Lakini pia nilimwambia Mungu sitaki kupewa hela ndogo kwa sababu nilichonacho ni kikubwa. Nalipo vizuri.
When a worker confesses she's paid well, my friend, you should know. She's paid well. From one weight, kila kilichopotea kwenye maisha. Unajua ni wewe tu, ndo mimi nikikwambiaga vitu, unaona kama nakupigisha story. Yaani wewe tunawachukuliaga maneno yangu poa. Fresh, dada nakwambia tena.
Amen.
Hata ambavyo hukuwahi kuwa navyo.
Amen.
Mungu atakupatia kwa jina la Yesu.
Amen.
Sasa namchukulia poa. Dada, Mungu akakuongeze.
Amen.
Akakuinue juu sana.
Amen.
Imagine from one word, kila kilichopotea kitarudishwa. Alikuwa anatoka na damu miaka 12. She's free now. And whatever that she lost, she got it. Fikiri mimi namwambia hivi, nimepata, punguza mawazo dada, sikiliza huku. Anasema nimepata kazi ninayoitaka, mahali ninapopataka. Alafu mshone kama hizo na kisentensi kinasema hivi, nalipwa vizuri. My friend, nakuombea kwa Mungu.
Yes.
Unaona hivi ndio ninavyokuambiaga. Nakuombea kwa Mungu.
Yes.
Mungu akuweke mahali patakapokupa furaha.
Amen.
This quarter. The last quarter.
Yes.
Of 2024.
Yes.
Ikuletee furaha kwenye maisha yako.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Lakini kitu cha mwisho baba, baada ya kufika pale kipindi hicho cha mfungo, nilikutana na vita sana, lakini nilimuomba Mungu aliyekuwa ananisumbua akatulia. Na ushuhuda wa mwisho, nilikutana na mdada mmoja. Roho Mtakatifu aliniambia tu nimuongeleshe. Alikuwa amesoma jina langu. Kwa hiyo nikamsalimia habari, akaniambia salama dokta. Akaanza kunielezea, akaniambia dokta, mamangu anaumwa sana na surgery 3. Nimetoa hela nyingi sana. It's millions of money. Lakini sidhani kama mamangu atapona. Nikamwambia mamako atapona. Mamake alitakiwa kufanyiwa surgery 3, procedure 3. Atakaa actually wodini kwa siku 7, hospitali kwa siku 7. Nikamshika mikono, nikamwambia ninamwombea mamako uzima. Mimi sitaingia kwenye surgery, by protocol siruhusiwi, wataingia senior wangu, wakubwa wangu. Kwa hiyo nakushika mikono. Mimi sitakuepo kwenye surgery, lakini Mungu atakuepo kwenye surgery. Nikamwambia Mungu, alikuwa na ndugu zake. Nikamwambia Mungu, natamka uzima kwa mama fulani. Nikamwambia nenda kamshike mamako kichwa kabla hajafanywa surgery. Mamake amekaa hospitali siku 2, baadaye siku 7 na amepona kabisa.
What if we get more doctors?
Yes.
Who are believers? I think I need a day, a special day with doctors. Na manesi. Yeah, madokta na manesi. Na wafamasia. Madokta, manesi na wafamasia. Hapana, madokta, manesi na wafamasia.
Na wakunga.
Na wakunga. I will announce that day. Mungu akubariki doctor.
Yesu asifiwe kanisa. Kipekee namshukuru sana Mungu kwa madhabahu hii, namshukuru Pastor Tony na mama kwa mafundisho na baraka. Nina mambo mengi Mungu amenitendea pamoja na kuniponya kwenye madhabahu hii. Nimepona kabisa. Nimetoka kwenye kitanda cha ugonjwa, ila nina ushuhuda wa kipekee kwa ajili ya kuongezea imani. Mimi nimeugua kwa muda mrefu, nimelala kitandani miezi isiyopungua miezi 7. Nilikuwa naangalia YouTube zile mafundisho yaliyopita ya nyuma. Kuna siku ile mwezi wa 6 tulikuwa kwenye mfungo, niliona pastor akifundisha kuhusu professional bankers na lawyer. Kwa hiyo kwenye kile pale nilichojifunza, alisema kwamba yani nini kitakufanya wewe tofauti na wenzako, add value on your career. Kwa hiyo ndipo nilipochukua maamuzi, nikamwambia Mungu kwenye huu mfungo sina pesa, sina nini, lakini I need to, nataka kusoma. Kwa nikapata nguvu ya kuanza kuingia online kutafuta scholarship. Kwa namshukuru Mungu. Kwa hichi kipindi nimelala ndani mpaka sasa hivi na certificate 14 with the different causes.
Wewe ndio ungekuwa umelala unaumwa mguu. Ungesikia. Nishikeni, nishikeni. Kwa ninavyo kujua wewe. Yaani oh, sogeza ni kuku. Aya, ona wenzako. 14 certificates. Hiyo ndio inaitwa waandaa meza.
Yes.
Mbele yangu. Machoni pa watu. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila certificate uliyochukua hizo 14.
Amen.
Zote ziwe relevant mahali zikakupe heshima.
Amen.
Ndio kile nakwambia, ungekuwa wewe ndio umelala kitandani. Ambavyo ungebinjuka binjuka. Mwambie kwa ninavyo kujua. Wewe. Muongeleshe, mwangalie uzee, mwambie kwa ninavyo kujua. Nisogezeni kwa huku niinue. Mguu wangu shika vizuri, shika vizuri. Ndio.
Kwa hiyo namshukuru Mungu siku ile wakati nimepanda hapa madhabahuni, baba alinibariki. Nilikuwa nimepata scholarship ya kufanya masters Singapore University. Lakini wakati nimepata hiyo scholarship nilikuwa nimelazwa hospitali. Ni ile siku ya kufanya registration nikawa nimechelewa. Kwa hiyo pastor alisema kila kitu utapata kurejeshewa, namshukuru Mungu. Nimewatumia email, wamekubali kwamba nifanye registration, kwa hiyo nitaanza kusoma masters kwenye hiyo university, na hiyo scholarship yangu ina ticket mara mbili ya kwenda Singapore. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwenye hilo.
Mtumishi. Nakumbuka nilimwambia Yesu amrejeshe kitu.
Yes.
Yesu amerejesha mifupa yake.
Yes.
Mguu wake.
Yes.
Na Singapore.
Amen.
Kwa hiyo namshukuru Mungu kwenye hilo. Na hichi kipindi chote.
Kwa hiyo wanani mwambia, mimi mtumishi. Shauri yenu. Yaani hivyo hivyo. Endelea hivyo. Amtaki. Singapore imerudi. Wewe ndugu yangu, sijui bado unaweza kwenda matoko kule Morogoro. Trust God for impossibles.
Amen.
Doors will open for you.
Amen.
Whatever you lost, this is another story of restoration.
Yes.
Hii ni story ya pili ya vitu kurejeshwa.
Yes.
Chochote cha kwako ulichotamani Mungu akupe.
Amen.
Narudia tena, tupotezi muda hapa.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Yes.
Tunapomshangilia Mungu juu ya mambo ya watu wengine.
Yes.
Huyo Mungu aliyerejesha vya hao akarejesha vya kwako.
Amen.
Pokea kurejeshewa vya kwako.
Napokea.
Pokea kurejeshewa vya kwako.
Napokea.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwa hichi kipindi ambacho tunasali kuhusu Roho Mtakatifu, kuna siku mama alikuwa hapa madhabahuni, alisema tumuombe Roho Mtakatifu atuelekeze kitu cha kufanya, yani tusiende kwa kupapasa papasa. Ile baada mimi nilikuwa naangalia online, lakini baada ile siku tuliomba kujaza Roho Mtakatifu nilimpata. Lakini baada pale nilipata wazo ya project naweza kumbe naweza kufanya, ikanifanya nize kutoboa maisha. Kweli nilipata wazo, na vile pasta anafundisha kila siku, yani unaweza kuwa huna chochote lakini ukapata namna ya kutokea. Kwangu mimi imetokea. Niliwaza kitu cha kufanya, lakini after 2 days kwa mtu alinipigia simu akaniambia ninafanya hivi na hivi, njoo uchukue. Nikaenda nikachukua, nikasipo nikatuma nyumbani kwetu ni Moshi, nikaagiza tu mtu akachukua. Hiyo project ikaanza kufanyika, lakini nilikuwa nataka kupata elimu zaidi. So I got a chance, nikaingia online, nikaona mtu, kuna kampuni inafanya the same hiyo project ambayo nilikuwa nawaza. Nikawapigia simu akasema hilo tangazo la tangu mwaka juzi. Siku ya kwanza, siku ya pili wakakata, siku ya tatu nikampigia nikamwambia mimi naomba tu kuja kupata nini elimu, akaniambia utalipia. Nikamwambia hakuna shida. Kwa hiyo siku alionipangia nikaenda. Nilipofika pale nikafanya sign and token ya mchanga. Nilikuwa na mchanga nyumbani nimeombea. Kwa hiyo nilipofika nikakuta hayupo. Kwa kwangu ilikuwa ni opportunity. Nikafika pale na kitabu changu kile cha kuwa umeokoka sasa.
Ingekuwa ni wewe ungeramika. Kaniambia nije. Hapa yuko mpaka saa hizi. Ngeukia nyanya akamwambia wakati hawapo. Ni fursa. Msikia.
Basi nikapata nafasi ya
kila ninapotaka kuhubiri. Roho Mungu ananiambia leo sio mahubiri. Leo ni shukrani tu. Ninakuombea kwa jina la Yesu.
Amen.
Fursa.
Yes.
Fursa.
Yes.
Hii miezi minne iliyosalia.
Yes.
Kuanzia mwezi huu wa 9.
Yes.
Sijilete zenyewe mkononi mwako.
Amen.
Usikose cha kufanya.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa mimi namshukuru Mungu nilivyokuta hayupo. Nilipelekwa, nilimwambia nitangue nipeleke. Akana nishangaa kitu nafanya, akambia kinafanya hivi kwa sababu mwenyewe anaonekana hayuko tayari kunisaidia. Kwa hiyo Mungu aliweza kuonekea kwa katuli alivyofika. Alikuwa very positive. Akaniambia the secret of that business, akaniambia kwa Tanzania ni watu wanne tu wanafanya hiyo business. Na wewe ukija utakuwa ni watano. Akanipromise atanisaidia kila kitu. Nikamwambia bahati mbaya mimi siishi Dar es Salaam, akaniambia hapana, kama unakaa Moshi kuna Waisraeli wanafanya the same business, nitakukonekti nao. Kwa hiyo kwenye hili namshukuru Mungu, na kama kuna mtu mwingine ana kitu chochote anachokiwaza, haijalishi ni kikubwa kiasi gani, yaani ukimtegemea Mungu kuna namna atakupa mlango.
Mungu akubariki.
Na hichi kipindi ambacho tunasali ile hii mfungo wa
Novena hii ya Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu. Nilikuwa na mitihani kama minne. Ilikuwa migumu sana, lakini kila nilikuwa nikifanya naambia Roho Mtakatifu nisaidie kujibu, nisaidie kujibu. These all exams I score 100. Hadi wenyewe mabaki wanashangaa. Kwao wakabidi wanipe mtihani mwingine, lakini hata nilipopewa mtihani mwingine niliscore the same 100. Kwao Roho Mtakatifu anafanya ukimtegemea kwa namna yoyote ile anafanya.
Dada unaijua 100 lakini.
Yes.
Ni kawaida wewe unapataga 100 au Roho Mtakatifu amekusaidia?
Roho Mtakatifu amenisaidia. Yes.
Ninakuombea wewe ambaye shuleni una tabia kupata vitu visivyoeleweka.
Yes.
Unazuga nini? Wewe unajua sababu zako. Pokea neema hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Roho Mtakatifu akakuvushe kwenye vimeo ambavyo umeshikiliwa.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Mungu akubariki dada.
Amen.
Mwisho unarudi lini?
After I think the coming week ndo nitarudi.
Coming week. Mimi mwenye nitarudi.
Karibu
sana. Mungu akubariki dada.
Karibu sana na simu shoto yake
mtambana. Mochi nakuja. Wiki hii ilikuwa niendelee na ibada. Amtaki. Amna. Ninyi amjui tu Dr. Refa na amenikata jicho pale nyuma. Maana alitoa tamko kwamba anatakiwa kupumzika afa akiwa Dr. Refa akiwa anakupa agizo. Na kuangalia usoni hivi. Wiki inayokuja ni kupumzika. Kambia ndio blaza. Moshi nakuja wiki ya 3.
Amina, karibu sana.
Mungu akubariki.
Mungu nibariki pastor.
Mungu ninayemtumikia. Amen. Akakufanikisha kila unakokwenda.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen. Bariki sana. Amen. Next. Awamisha. Injozi kwa gentleman, mshike dada amepata 100 huyo.
Shalom kanisa.
Kwenye kwa kwanza ni mseme winjo. Kwenye kumbukumbu yako wewe 90 ulipata mara mwisho lini? 90. Karibu mama, karibu.
Asante. Shalom kanisa. Kwanza naomba nishushe pumzi. Kufika tu hapa kusema hapa ni ushuhuda. Kwa sababu yani nimeamka leo vibaya, nimeamka na homa, jino likaanza kuuma, yani na nilikuwa nimesema lazima nishuhudie. Namshukuru Mungu ameniondolea baada ya kushiriki hii kongamano la outpouring of the Holy Spirit. Nilikuwa na sumbuliwa na suicidal thoughts. Na nilishawahi ku attempt mara mbili kujiua. Na pia nilikuwa nasumbuliwa na addiction ya kusmoke weed. I was smoking like crazy. Nilianza kidogo kwa sababu stress, mawazo, nikaanza kunywa.
My sister, you are healing a lot of people.
Na ndo maana nilikuwa natamani nikasema hata niziodiwe vipi bora niende nikadondokee madhabahu ni kule kanisani lakini lazima nifike.
Sasa nikuulize swali, umedondoka?
Hapana.
Si umeona shetani ni muongo.
Muongo sana. Koo ikaene
uongo, ubaya wa muongo ukimshtukia. Uongo ni mtamu kama hujashtukiwa. Ukishtukiwa unaona kama ah, najifichia wapi hapa? Sema shetani ni muongo na tumemshtukia.
Shetani ni muongo na tumemshtukia.
Hivyo ukishajua mahali umedanganya na wamekujua umedanganya, unaweza ukarudi pale kwa ujasiri? Sema shetani ni muongo na tumekujua.
Shetani ni muongo na tumekujua.
Kada, kwa hiyo sasa yale mawazo ya kujiua yameondoka sasa hivi?
Hapana, sio sasa hivi, ni kipindi kile cha mfungo.
Cha mfungo huu. Kwa hauna hayo mawazo tena.
Sijawahi kufikiria kabisa. Na nilishawahi ku attempt, nilishawahi kunywa vidonge, nilichukua blister mbili, sijui hata ilikuwa ni dawa gani. Nilienda tu kwenye drawer ya mama ambapo anaikaga dawa, nikachukua nikanywa. Ili nisumbue sasa.
Ngoja nikuulize swali. How old are you?
I'm 26. Kamwili tu kadogo ila mkubwa.
Okay. Okay. Tulia sasa, wewe ndo mama yake? What are you doing for living? Are you a student or are you working somewhere?
No. Asaivi nilikuwa nimepostpone, nilikuwa chuo ila kwa sababu ya family issues na ndo ambazo zikanipelekea kwa hivyo vitu.
I wanted to hear that. I was looking for the root cause. Our generation need help.
Yes.
I'm proud of you.
Thank you. Thank you.
When things are tight and tough, we don't run away. We don't die.
Baba niliwahi kuokoka. Kuna dada aliwahi kushuhudia akasema kwamba ukiokoka afu ukamwacha Yesu unakuwa mwasi. Na mimi nikaangalia matatizo badala kumwangalia Yesu nikawa mwasi.
What a point.
Nikarudi nyuma ndo nikaanza kujifariji, nikaanza kunywa baadaye nikaanza kujifunza. Sikuwahi kufundishwa wala hakuna mtu aliyewahi kunishawishi. Nikajikuta tu mwenyewe nimeanza. Nika
the devil, and devil is talking to your inner self. Anakusemesha mpaka na nikwambia inaanzaje? Inaanza kwa kupenda sana kukaa peke yako.
Kweli baba, mimi nilikuwa najiisolate kuna rafiki yangu mpaka kaniambia Karen, ukiwa na shida usionajitenga, usionajiisolate waga.
It's dangerous. It is dangerous. This is the reason why Biblia inasema hivi, msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya waaminio. When you gather together like this, tunapokaa pamoja hivi, tunapoomba pamoja, hata kama mtu amkuja na msongo wa mawazo, tunapoomba, you know, unachotafuta ili uwe sawa is just to be high. Prayers has a way to make you high also.
Yes.
We forgot na sifa hapa. We were high eti.
Yes.
Tutakuwa salama kwa jina la Yesu.
Amen.
Our generation will be safe in the name of Jesus.
Amen.
So how are you now?
I'm very fine.
Father, in Jesus' name, protect her. Guide her, keep her. In Jesus name. Listen to me my sister. You need to go back to school.
Yeah, Terry.
You know why? Because God, there is I see a leader out of you.
A government leader. Amen. Hata mimi kweli iko ndani yangu. Napenda sana siasa mpaka watu wananiambia
Mimi ni mtumishi wa Mungu. Ila hawa jamaa unaona hawa shauri yao. Nitakapoenda zangu mimi Burundi watanimisia. But my sister, I see a leader out of you, and by 2030 You'll be among the youngest parliament member.
Amen. Amen. I receive.
Mark my words.
Amen.
Go back to school. Malizia shule.
Yeah.
Your time is 2030.
Amen.
Ukimaliza chuo.
Yes.
Come, I'll tell you chama gani uende.
Amen.
Not every party is fit for you. I'll direct you part that will give you victory in the area. Na nitakwambia jimbo gani ukagombe.
Amen.
Kwa lugha nyingine, soma tu hakisho na faulu mitani kutengeneza CV, lakini as per kiti chako bungeni, tayari kipo mama.
Amen.
Usipokuwa mbunge, na mimi kazi ya utumishi naacha. That's how sure I am. Do you listen to what I'm saying?
Yes.
So make sure you keep yourself, you put yourself better. And when you go home today, cut this clip and save it somewhere.
Ciao, Baba.
Go and study. Be smart. You see, usijichanganye. Yani kazi yako ni kutokujichanganya, unahakikisha ufi.
Amen.
Kwa sababu huwezi kuwa mbunge ukifa. Hey. Make sure you don't die, my sister. A lot is expected out of you.
Amen.
You are going to settle those issues at home. It is you.
Amen.
You are going to bring honor to your family. It is you.
Amen.
Okay?
Yes.
Come down here. I bless you. Down here. Kneel down here. Father, in the name of Jesus, as you have shown me, I seal it by the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Number one, church. Jump. Ila church.
Yes, sir.
Mependeza.
Ah, Baba yangu. Thank you, sir. Thank you.
Ndako usikilize kilichomsaidia huyu kubadilika.
Hivi hii kongamano lilivyokuwa nimeanza, kuna rafiki yangu yuko hapo alinipigia tu simu akaniambia Karina issue, nikamwambia pana niko nyumbani. Akaniambia unaonaje ukaja kanisani? Kuna kongamano limeanza. Nafsini mwangu kwa kuna pinzana sasa. Nienda usiende. Nikasema okay, sawa nitakuja. Sasa akili nyingine ikaniambia, sasa unaenda na asubuhi umesmoke. Unaenda kanisani kufanya nini? Okay, kama unaenda, sauti inasikia ndani yangu. Kama unaenda go and smoke first, ndo uende. Nilifanya hivyo. Baba, nilikuja hapa kanisani I was high. Ilikuwa tarehe 5 Jumatatu. Ukaita watu kuokoka, sikutoka kabisa. Sauti ikaniambia unaenda kuokoka nini wakati umevuta?
No, listen. Yes. Right there. Right there. That was not the Holy Spirit. That was the devil. Kwa natakiwa niokoke wakati gani? Kwa natakiwa kuokoka wakati gani? Nikiwa niko sober. It at the time unapojiona ufai. Ndipo Mungu anapokuita unafaa.
Yes.
Hivi mmeelewa kwa nini hii huduma yetu inatakiwa ibaki hivi hivi tu? Imagine. Wewe kwenda hivi kanisa la kunyanyia nguvu ya mnyonge ministry. Ukiwa hai. Wewe kanisa lenu unaweza ukaenda ukiwa hai wewe. But look, Jesus was also looking for the person like this. Imagine. Sauti namwambia tuwezi kwenda kuokoka kwa sababu uko hai. Kwenda kio niwe roho. Naomba nitoe tangazo hili.
Yes.
Haijalishi ukoje. Huko kwingine wana vigezo vyao. Ila huku ndiko Yesu aliko, hamna vigezo.
Amen.
Anatuita jinsi tulivyo.
Amen.
Mm-hmm. Then what happened?
Siku ya pili pia tarehe 6 ukaita, nikarudi nyumbani kwanza hiyo tarehe 5, nikaristock with zangu, nikaziweka kabatini. Na nilivotoka hapa pia nilismoke. Nilime tarehe 6 nikarudia the same thing. Tarehe 7 nafsi kwenye niambia nenda Karen. Nafsi nyingine na sauti nyingine inaniambia unaendaje kuokoka, you are high again. Na leo siku ya 3 umekuja uko high. Nyingine inaniambia Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, sio kwa ajili ya watu watakatifu. Nikatoka. Nilivotoka, nilikuwa mwanzo kutoka, nilikuwa nimekaa huku. Nikatoka na hiyo siku ulivotuongoza sala ya toba, ukaombea pia roho ya uchungu. Na mimi nilikuwa na teso na roho ya uchungu, ndio ambayo inanisababisha inaniletea suicidal thoughts. From that day, hiyo roho ya uchungu ikaondoka. And from that day, tarehe 7, baba, I didn't smoke mpaka leo.
Yes.
Akiingia Yesu.
Yes.
Anakata kiu yoyote maya.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Now, kabla Karen hajaondoka, kama uko humu ndani, you have any addiction, na hiyo labda ndio imekutia hofu, umeona usije mbele kuokoka, naomba nikupe nafasi uje hapa. Maybe you're also smoking, or you have another addiction ambayo imekufanya ushindwe kuokoka kwa sababu ya this thing. Jombe. Addiction is your exposure with kushinda. The first step to break addiction yoyote,
yes,
is to stand against it confidently.
Amen.
Any addiction is a voice, is a spirit. Mungu yuko kazini. Mungu yuko kazini.
Yes.
Mungu yuko kazini. Paka kule unaotazama. Today Jesus is saving people. I should say this. Anyone who smoke weed, come here. Jesus can help you. If you have any addiction, whether ya pombe, whether ya weed, come here. He can help you. God can help you. He can help us. God can help you. No one is judging you. And no one should judge you. God can help you. Tangu tarehe 7 mpaka leo, no more addiction.
Yes.
Kuvuta ni kutuma, kutafuta tumaini kwenye wrong things. Ni kutafuta tumaini lisilo na daima. Tumaini lisilo real. Smoking weed haikuondoa mawazo ya kujiua. But Jesus can help you. As they are coming, clap the hand for them. Clap hands for them. Washangilie wakati wanakuja. Washangilie wakati wanakuja.
Mahali panapokaa hiyo kiu anatakiwa kae Yesu. Akikaa yeye anaikausha hiyo kiu. Atakusaidia, usiogope. Usiogope, wala usijiulize maswali mengi. Atakusaidia. 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 Karen alikuwa ananongoneza hapa, anambia pastor, nataka niwaeleze watu kilichonisaidia. Najua wapo wengi na watapata msaada. Imagine a beautiful future, a very beautiful future could just be lost. Na ndivyo shetani anavyofanya. Anaweza kuimeza future yako yote kwa kukupa temporary pleasure. Hakuna anayejua kesho zetu ni bora kiasi gani. Shetani anazifinya. Anakupa temporary pleasure kwenye addiction. But today he can change your life. He can change your life. He can, Jesus is assurance.
Yes.
He can change your life.
Amen.
No, no, wengine wamekaa huko. Don't feel guilty with you kumu. Kwa sababu wengi wetu ni wahanga. Ni watu waliopona kutoka humo.
Yes.
Mungu ametuchomoa kutoka humo.
Yes.
We look like righteous today, tunaonekana wenye haki bora, lakini we were worse, probably we are worse more than you.
Yes.
Yes, sure.
So don't hide yourself in Biblia asema hivi, Mungu see the ishara ya kwanza umepoteza Mungu ni kwamba unajificha kwenye kitu ambacho sio Mungu. Mungu alipokuja akamuuliza Adam, uko wapi? Akasema nimejificha, nimesikia sauti yako nimejificha. Usiwe kama Adam. Usiendelee kujificha. Usiendelee kujificha. Expose it.
Yes.
Wakajiona wako uchi, walipojiexpose kwa Mungu, Mungu akawavisha. Akawavisha ngozi. Akawavisha ngozi. Clap your hands as they are coming. He can transform your life today. Jesus can heal you today. He can bless you today. He can break every addiction in your life today.
Yes.
Naweza ikawa addiction yako sio weed, ni kitu kingine kabisa ambacho sisi hatukijui. We don't want you to mention it to anyone. I want you just to talk to Jesus. Usifiche. Usifiche, usipo expose uwezi kutoka. Trust me, uwezi kujitoa mwenyewe. It takes confidence to come out and to step. As you are stepping, you are living it. As you step forward, you are living it. As you have stepped forward, ndo umeiacha. Yaani uliposimama kuja, ndo umeitupa chini. Hiyo ni kama sign and token. Uliposimama kuja, ndo umeipiga chini. Ndo umeipiga chini. Ndo umeipiga chini. Kuna kiongozi wa nchi hii yuko ndani yako. Kuna daktari mkubwa yuko ndani yako. Kuna lawyer mkubwa yuko ndani yako. Kuna mfanyabiashara mkubwa yuko ndani yako. Asizuiliwe na hiyo addiction. Asizuiliwe na hiyo addiction. Sasa nitawashangaza jambo moja. Addiction haiombewi. Addiction, you have to change whatever that gives you pleasure for another thing that will give you pleasure. And we are changing whatever that was giving you pleasure, tunakibadilisha na Roho Mtakatifu. Sema leo hii.
Leo hii.
Yesu.
Yesu.
Ulisema kwa neno lako.
Ulisema kwa neno lako.
Njoni kwangu nyinyi nyote.
Njoni kwangu ninyi nyote.
Mnaosumbuliwa na mizigo.
Mnaosumbuliwa na mizigo.
Nami nitawapumzisha.
Nami nitawapumzisha.
Addiction hii.
Addiction hii
imekuwa mzigo wangu.
Imekuwa mzigo wangu.
Leo ninautua.
Leo ninaitua.
Mbele yako.
Mbele yako.
Ili unipe pumziko.
Ili unipe pumziko.
Ninapokea.
Ninapokea.
Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu.
Ndani yangu.
Ndani yangu.
Ninapokea.
Ninapokea.
Kipawa cha Roho Mtakatifu.
Kipawa cha Roho Mtakatifu.
Ndani yangu.
Ndani yangu.
Ninapokea.
Ninapokea.
Kipawa cha Roho Mtakatifu.
Kipawa cha Roho Mtakatifu.
Ndani yangu.
Ndani yangu.
Ili kwamba Bwana.
Ili kwamba Bwana.
Ukanisaidie.
Ukanisaidie.
Ukanitunze.
Ukanitunze.
Ukaniimarishe.
Ukaniimarishe.
Ukanitakase.
Ukanitakase.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kuanzia leo.
Kuanzia leo.
Sitakuwa kama nilivyokuwa.
Sitakuwa kama nilivyokuwa.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Baba ninakushukuru kwa kuwa huu ni mwanzo mpya. Nilako nasema pepo likimtoka mtu na tabia ya kurudi. Lakini mimi ninasema kwa jina la Yesu. Pepo hili halitarudi kwa sababu pepo likirudi linasema nyumba yangu imesafishwa na hamna aliyekaa. Mimi ninaliweka neno lako ndani yao. Ninaweka roho wako ndani yao. Kila pepo litakapokuwa nataka kurudi, kila ile hamu na tamaa inapotaka kurudi, itakuta roho wako amekaa pale. Itakuta nguvu yako imekaa pale.
Amen.
Hawatazidiwa hawa.
Amen.
Yesu ingia ndani yao.
Yes.
Ingia ndani yao.
Yes.
Ukawe Bwana na Mwokozi kwao.
Amen.
Ukawe Bwana, ukiwa wewe Bwana, wewe ndio rula.
Yes.
Hawatatawaliwa na pombe.
Amen.
Hawatatawaliwa na bangi.
Yes.
Hawatatawaliwa na addictions.
Yes.
Hawatatawaliwa na masturbation.
Yes.
Hawatatawaliwa na vifungo vya kila aina.
Yes.
Bali wewe utakuwa mtawala kuanzia sasa.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen. Haitoshi kusema nimeacha peke yake. Bani itawahi. Kama ulikuwa na mabia kwenye friji yako, manini, when you go back home, throw them away. Don't even give another person. Throw them away. Hasara unayoingia ya kutupa, inakupa faida ya kugain the new you, the best you, the future you. In Jesus' name. Mungu akubariki sana. God bless you. Zaburi ya 65, 67. Zaburi ya 67. Sikilizeni watu wa Mungu. Hii ndio baraka ya Mungu inayokwenda kukaa na sisi miezi minne hii.
Amen.
Zaburi ya 67. Hili ndio neno nimelisikia roho ni mwangu sasa hivi hapa.
Yes.
Zaburi ya 67 mstari wa 5. Kiingereza nasema, let the people praise thee, O God. Let the people praise thee. Then. Neno, ukishaona neno then, mstari wa 6. Ukishaona neno then, manake this is the aftermath.
Yes.
By the praise, then. Hii inakuonyesha kitakacho tokea baada ya kitendo cha hapa nyuma.
Yes.
Then, manake the effect.
Yes.
Okay?
Amen.
Melewa?
Yes.
Naanza tena. Let the people praise thee, O God. Let the people praise thee. The question is, have you praised or not?
Yeah, that's right.
Tumemsifu Mungu hatujamsifu.
Tumemsifu.
Tumemshukuru hatujamshukuru.
Tumemshukuru.
Verse 6. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall do what?
Bless us.
I just said it now. Then shall our God do what?
Bless us.
Let me repeat it. Anasema, let the people praise thee, O God, let the people praise thee. Then shall the earth yield ha increase. Maana yake nini? Kokote tulikoweka biashara zetu, hamna mtu anayefanya biashara hewani, wote tunafanyia kwenye ardhi.
Yes.
Shall the earth yield what?
Increase. Yes.
So from today,
amen,
you will experience increase beyond measure.
Amen.
I said you will experience increase in Jesus' name.
Amen.
And shall the Lord, ni ajasema will,
amesema shall. Shall is a legal word.
Yes.
Maana it's a must.
Yes.
It's a must.
Yes.
Shall bless us. In the mighty name of Jesus.
Amen.
These 4 months.
Yes.
This September will be called a blessed September.
Amen.
September of increase.
Amen.
September full of blessing.
Amen.
Now he's so excited. Yes.
Watu na wakushukuru, Mungu. Watu wote wakushukuru.
Wangapi tumemshukuru Mungu leo?
Yes.
Wangapi tumemsifu Mungu leo?
Amen.
Biblia inasema tulitendee kazi neno.
Yes.
Lazima uliangalia neno lako upate kulitimiza.
Yes.
Tumefanya hiki kitu.
Yes.
Anatimiza.
Yes.
Rudia tena baba.
Watu na wakushukuru, Mungu. Watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao yake.
Nchi imetoa
mazao yake.
Uh-huh.
Mungu wetu ametubariki.
Are you listening to that? Kuanzia leo hii.
Yes.
Nchi hii ya Tanzania.
Yes.
Itakutolea mazao yake.
Amen.
Hautaweka kazi mahali usipate mazao yake.
Amen.
Hautafanya kazi mahali.
Yes.
Uipate hasara.
Amen.
Katika jina la Yesu nchi inatoa mazao yake.
Amen.
Nasema nchi inatoa mazao yake kwa ajili yako.
Amen.
Kwa jina la Yesu nchi inatoa mazao yake kwa ajili yako.
Amen.
Nasema nchi inatoa mazao yake kwa ajili yako.
Amen.
Anasema let the people praise thee. Yes.
Oh,
and then
God.
What?
Oh God.
Let the people praise thee. And then shall the earth yield her increase. And
God, even our own God, shall bless us.
Increase in your life.
Amen.
Increase in your business.
Amen.
Increase in your family.
Amen.
Increase in your career.
Amen.
You know, usitikie tu kama wimbo. I want you to understand what pastor is doing now.
Yes.
I speak increase in your life.
Amen.
Increase in your career.
Amen.
Increase in your business.
Amen.
Increase in everything that you are going to do.
Amen.
Tunaongezeka.
Amen.
Tunaongezeka.
Amen.
Nchi itatoa mazao yake.
Amen.
Nchi inatoa mazao yake.
Amen.
I told you wakati tunaanza mwanzo kabisa. Maombi yanatupa vitu.
Yes.
Lakini shukrani. Tumekuja kumshukuru Mungu leo.
Amen.
Do you know leo tujaomba ombi hata moja?
Yes.
Leo tumefanya kazi moja tukufanya nini?
Kumshukuru Mungu.
Expect increase.
Amen.
Tarajia increase.
Amen.
Kwenye biashara yako kawe na increase.
Amen.
Kwenye kazi yako kawe na increase.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
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 Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.